music, baby.
Big things are going on, Mami Lou. Buddha boss, bad man. Me am pull this love, Mami Lou.
Surprise.
Smile for me, baby. Yeah. Kaza Mungu kaku bless you, baby face you. Umeni toa stress you,
oh,
ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi, we.
Oh, mama.
Naise nimetimiza ndoto, kukupata ubavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe yoto, chumbani tukitafuta watoto.
Nice kama naota eh, moyo wangu naogopa eh. Nice kama unaogopa eh, mama sijo kaondoka eh. Nikupeleke ngare na yo, kwa mama yake janjayo. Nikupeleke ngare na yo, tukapane Kilimanjaro.
Usisikize mboyo yota wa maboya, wanaosema na mtamani uoya. Kama da kesi na omba ni kuite loya, unitete nisiende kula soya.
Yo belagan, kuma number one, unani paga paga mambo ya uwan. Haribu kitan, shanunu wagan, tutani shuka kama namba mashamban.
Wengine wana die nyuma umezilila, Vegeta Samsoni nao jite Delila. Jite Samsoni why una hasira, achana na majis nendo vae madera.
Yo belagan, kuma number one, unani paga paga mambo ya uwan. Haribu kitan, shanunu wagan, tutane shuka kama namba mashamban.
So,
nikupeleke ngare na yo, kwa mama yake janjaro. Nikupeleke ngare na yo, tukapande Kilimanjaro.
Music.